Indoda enganamoto uyithole,
uyithole.
Indoda enganaspan uyithole,
uyithole.
Indoda enganalutho uyithole,
uyithole.
Vukuzenzele,
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 vukuzenzele. Uyithole,
uyithole,
indoda enganaspan uyithole,
uyithole.